ugekuseni ngiyathandaza Nkosi ngipha amandla Head up night umanyembu bengithakatha Shoddy for show ngine show Mvuso yi 6-9 go 12 down ezulwini zobusuku Kathi ngiye boshi ngazithela phezu kwake hamba nqunu Hey, kulunkulu wam Kathi ngiyabaleka ha wathathi kephu Ngathi ngiyamemeza Wavala umlomo Then wangisejusa Wajaiva njenge stripper Kathi ngiyazibamba Ngahluleka wangikhotha emva kwendlebe Ngakhamathende ngabahoni Logogo upakile for a 94 year old Got down to business ubohoye shuti thombe Wangenze ezinye izinto ezangikhatha zamahlombe Kazi uyokwenzani ngale thombe ishutwe ikhonde Wathi i-black man kajambisa uzojampisa emaphepheni Kumagazini mfana ngeke uphinde utshone Babaye bengihleka nale mfena ngeke ngikhohlwe It's a brand new day ngivuke ekuseni ngithukile ngikhulukile Kodwa ngijabulile thank God We poop
brand new thing, brand new thing, brand new thing. Fast in the past, as I saw those in Kuline. It's a brand new day, but you go to Sapuline. Never celebrate, I'm gonna be close in Sapuline. Fast in the past, as I saw those in Kuline. It's a brand new day, but you go to Sapuline. Never celebrate, I'm gonna be close in Sapuline. Fast in the past, as I saw those in Kuline. It's a brand new day, but you go to Sapuline. Never celebrate, I'm gonna be close in Sapuline.
It's a brand new day, mara izolo I had a hectic day Bengiyomaketha umuntu oqhashayo bekwi gay Ngimtshele the way ngihlupheka ngakhona Sonke leso sikhathi akangimamelanga yena usibhekela ama-lips Cabanga i-four play nokushaya ngama-keys Lokhu akanye ngiyamringa yena ushayana ne-track Sis, ngitheme ngimbuza ukuthi ngizoqala nini Wangitshela ukuthi isibani esikhona ukubaka ama-box mara Mengachakadula ngimugaye Chocolate box, ngizoba supervisor Everyday uzongibhayela ilunch Angibhayele nempahla Yena uzoba indoda Mina ngimomfazi angishaye ngamarong Ngafila ama bad vibes Ngezwa ngathi ngiyabhora Ngacabanga ukuthi ngithashe Oringi mgande Sis, I'm wasting my time Ngitheme ngifike kasi Ngaxoxela umagogo wangilarha Washaye heart attack Baba ngicela unceda ngasi noma ngizokhohlwa
It's a brand new day It's a brand new day
Fast in the past, as I saw those itulile It's a brand new day, but it was usafunile Never celebrate, I'm gonna be close in Sapumile Fast in the past, as I saw those itulile It's a brand new day, but it was usafunile Never celebrate, I'm gonna be close in Sapumile Fast in the past, as I saw those itulile It's a brand new day, but it was usafunile Never celebrate, I'm gonna be close in Sapumile
Isolo machimbos Bemplome na babemi From inkasa to indanda keko beska kubemi Puff puff and give it was slowly but surely 1, 2, 3 sezambe kanta ngbali nyoni Shobe nezipo le solo 4, 5, 6 ingwala manje mhlabathini Bahla seze ngishisa ngoni ngulu bese andisa But naked phakathi kwesitrati ngiyamemeza Yani na like us nya loya Ringu toti phela mfethu ngapha ngiyabakhomba Son esitratini segwele Bekwe yi olady nalia cherry bengi Shela, ngithi ngiyasibamba nawe umlomo usavaleki It got even worse Bese ngisenza uprenda fasi ngikhula ivula indlela But bangikholosele bayangihleka Already shower scarf Lwele phansi laquleka Esan, skipan Everything was back to normal Sengibulawa yi-scam Gaza bathi wabekelwa ngubani namhlanje Mara kuyafana izolo sidlulile It's a brand new day
Brand new day